Mwaramutse neza dususuruke email radio yacu @gmail.com naho Facebook VOA radio yacu ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara rwose maze ususurukane nabawe.
Nitwa Niyonga Bimanwele nabanuye mu Rwanda mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Ashaka gusuhuza umubyeyi wanjye mutoya uvukana na mama uba mu Bufaransa ndetse na mama wanjye uba i Muhanga. Nasuhuza barumuna banjye bo kwa mama wacu batuye mu Faransa harimo ba Rome, ba Nadia, ba Nadine ndetse n'inshuti za mama ziba mu Bufaransa. Nasuhuza mukuru wanjye utuye hafi y'umupaka wa Uganda ka Gitumba. Nasuhuza bashiki banjye bombi batuye Kigali mu Rwanda aho bita Nyamirambo n'undi utuye aho bita Kimisagara. Nganasuhuza onkere yanjye utuye mu karere ka Muhanga ahitwa Igitarama ahitwa ahegereye mu murenge wa Nyamabuye witwa Munyaburanga Paul. Anasuhuza n'umudamu we bita Camille Rose. Anasuhuza n'inshuti n'abasore twiganye muri Muhanga Private Education Training Center harimo Rade Efi harimo ofisi Burise. Nasuhuza mukuru wanjye abakuru wanjye aho bari hose. Ndabatura indirimbo ya Citrie yitwa Nkubone. Urakoze cyane Imana ikubize bagende akazi keza.
Yego na urakoze cyane Imana kandi nawe guha umugisha.
Mukuru ndagushimiye tusangire.
Ariku me muzumba miza ugumenya mukuru.
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Facebook VOA Radio yacu, email radio yacu @gmail.com.
Ni famunyambazi Jean Paul mu majyaruguru mu Ruhengeri. Ukunda cyane ibiganiro bya ijwi rya Amerika, turakunda cyane uburyo kimwe bitugezaho kandi birimo umwuga cyane.
Ndagushimiye pe.
Ndashaka gusubiza abana inshuti zanjye twabanye muri primeri, aho nizenga ngo muri segonderi Nyabutovu, muri kaminuza. Inshuti zanjye mu buzima bwanjye bwa buri munsi, aho ndi hano mu majyaruguru Musanze. Ndagusuhuza cyane Inosa Jean Paul mugenzi wanjye, Janvier wo mu Rwankeri. Ndagusuhuza Olivier n'abandi bana inshuti zanjye bose twabanye muri segonderi. Mbifurije ibihe byiza. Bamenye indirimbo yitwa Usingizwe Iteka ya korari Umusamariya Mwiza i Nyamirambo.
Ye Jean Paul, urakoze rero, umunsi mwiza.
Murakoze namwe cyane, Imana ibahe umugisha.
Yego, twese nk'abitsamuye.
Thank you.
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Address radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abagenzi.
Nzandora Samuel wo mu karere ka Kayonza, murenge wa Mukarange, kagari Nyagatovu, mudugudu ni Akamayange. Ifuza gutashya inshuti n'abavandimwe baherereye mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Mukarange, mudugudu wa Kamayange, aribo Niyomugabo Manuel, Kandayisenga Domitira, ndetse n'abandi banzi mudugudu wa Kamayange. Kandi ndasuhuza inshuti n'abavandimwe, abanyeshuri twiganye muri poromosiyo ya 2017 senior six heg ku kigo cya JS Kabase Gerere mu karere ka Rwamagana, aribo Tayizani Mwenimana Ronjine, Kizimana Eric, Marita ndetse n'abandi bose ndabashuhuje. Nibagiwe abaprofe batwigishije, harimo mwarimu watwigishaga ekonomi ariwe Oswaldi, mwarimu watwigishaga history ariwe Jarube Niyonshuti, ndetse nibagiwe na perefe watuyoboye ku kigo cya JS Kabare nawe ndamushuhuje, ndetse na Niyomugabo Elia wigisha kuri icyo kigo cya JS Kabare nawe ndamushuhuje. asuza ndetse no mushiki wanjye bariye mu karere ka Gatsibo ariwe Francine uhereye aho bita Igakoni ndetse n'undi barere mu karere ka Kondo umurenge wa Rukara Irere Josiane n'abandi bose muri rusange basengera imukange nabo kuri paruwasi ndabashuhuje iherereye mu karere ka Kayonza naho Nyakiriye Thomas Kamindi ndagushuhuje
ndagushimiye cyane yego
yego murakoze indirimbo mbatura indirimbo Radio Kigali yari yose mwabona yazabashimisha murakoze
ushatse kuvuga kuri Radio Kigali
yego
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Dususuruke zose nshuti yanjye urazisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Jayo rero maze ukanda handitse ibiganiro urabona ahari umuziki naho ngaho. Dusoreze ku butumwa bwa Uwihoreye Protogene. Maze rero mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire weekend nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nitwa Uwihoreye Protogene mvuka mu karere ka Gakenke ariko ubu ntabwo ariho ndi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro Igikondo. Aba rero nshaka gusuhuza umuryango wanjye uri mu karere ka Gakenke umudugudu ni Rugendabari umurenge n'Icyaringo akarere ni Gakenke intara n'amajyaruguru y'u Rwanda. Mume indirimbo y'Imana yitwa Muntegetsiki nkaba nshaka kwitura abantu bari nkaba nshaka kwitura umuryango wanjye uri mu karere ka Gakenke n'umusore witwa Musengimana Theogene uri i Musanze umujyi wa Musanze amajyaruguru y'u Rwanda na mushiki wanjye uri mu karere ka Gakenke akaba ari umuyobozi w'akagari n'umusore uri muri paruwasi ya Kayenzi witwa Jado na padiri mukuru wa paruwasi ya Mugina mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Nkaba nshaka kwitura n'undi musore uri hano Igikondo witwa Jerome n'umuyobozi wa Mariyamu n'umuyobozi w'umudugudu wa Mariyamu ya gatatu witwa Kwizera Elia. Murakoze akazi keza.
Yego nawe umunsi mwiza Protoje urakoze.
Yego.
Nje naragowe he
sinakubwira
mama mizariba pata maleni mamba
kibategereje cyo kwera no kwirabura ako kanya baraza reka sinakubwira
mama mizariba pata maleni mamba
Muriga chacha we urajicha Nakambe niko nyinshi yikuta
Baranda bizumburamo
Begisha no
Kanenga kutwa